saraakiil caafimaado ku tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo aanu ku mid odayaalka dhaqanka iyo weliba yudeerana deegaanka haween ee gobolka Baay welibana wafdiga deegaanka ka dhawaayay bulshada qaybaha shir gadiisan iyo maamulka deegaanka koonkoor ee gudoomiyaha deegaanka mas-uuliyiinta wafdiga iyo weliba koonfur galeena baahiyo iyo qaban dadka ku nool deegaanka haween ee gobolka Baay welibana bulshada deegaanka iyo ku wareysadeena xaaladda iyo kasugnida gudoomiyaha deegaanka haween iyo aanu ku mid dadka deegaanka iyo weliba ku warameena baahiyo ku jira deegaansho
geekmaana boqday wafdiga ku dareer wasaaradda caafimaadka iyo odayaal dhagameed ee malaagin yahna boogadi si aan aragaan baahiyaha ku jira deegaanka haween meelahi isbitaalka MCK kiyaal ya boogadeen burbursanaay daatiro walfadow ya boogadeen waroog ya boogadeen meelagi hoomaana fadhaad biyoon jeesden guriyalki dudumeen ya boogadeen
tan kale maayeen baahna iniyo wasaarad ahmaadna insheeno walbarashayna insheeno elna insheeno ilaahay mar la wal wal baahna ninshano in jidteenaalay bi gooyay manataana bi dumiyay dhabaato bi arda ku jirta
deegaanka haween dadkii ka noolay iyo ana geek waxa la deereey wasaaradda caafimaadka iyo ana deeri alxamdulillaah isla warsane dibkaan iyo dheeftan way waan wax barasho aan haysana isbitaal laagana daryeel caafimaad aan baahanna deedan dhabaysanna tuulada walbadan dhib ay ku jira ya sheegana
aanu ku mid odayaalka dhaqanka aan mahadnaqeen wafdiga wasaaradda caafimaadku ku dareeray sidii oo booqdeen deegaanka haween si uu ogaadan xaaladda guud ee deegaanka saya
waylan aha haween baahadiye tiimkii wasaaradda ku dareeray geeka mayle raayso ilo walbadan ka aragan wali aragnay warahoogii oo dayacan rafaasan biyoshu isbedeleen mayle raayso wajiga xumoonku muuqata bulshadi ka nool deegaankana waraw la ka tirsan yahay anjarna wal erbiyad la erin jarna wal oomay la raayis sanitation la erin jarna wal oomay la raayis hatta hal hab oo akotab biilay la kala didaw in uu jarna deegaanka wal kala hada iska dhaaf anjarna geebartii hooyadii oo dhalaanka ha foolota haween ka foolota 17 km bay dhawn higda bay dhawn aan la baa ka wasaaradda caafimaadka in ilgaar idinka feeriga jeena wasaaradda tamarta iyo biyaha aan koray wasiir Iimaan in ka horay yaan wali ku rajaynaa in deegaanka isaga deegaankan eel aan jarna walaal ka nool warli in warna wal dareema koro anti madax roobta socda hoob marba bal la maad inta sidaa la deer warooga isbedelayaan hay'adahana wali baaqay indaraana in deegaankan isingle reer wadanka atiin Soomaaliya atiin dalka ku jeedan bulshada inta ka nool bulshadiin wala isan dhirid waasna bulshadan mayl raayso adeegaha oo isan haayta service kaas hangees yu waasin tin walaanu fahmi karno ma
kidan beentii madaxa xafiiska fayadhoorka iyo ilaalinta deegaanka gobolka Baay Dr. Daahir Xasan Macallin waliba wuxuu sheegay in uu ku qabdo doonaan baahiyo ka jira deegaanka
deegaanka haween sida oo warbixinta oo marka yaani odayaashi ninku sheekay iyo goobaha uu aragni kulli waa deegaan aad u baahad weyn waaye oo hoos kooyas 130 tuulo hoos kooyas waaye dareemo korna deegaan baahadis intaan la eeg ka jarta oo hadana run ahaantii in ka jarna wal adeeg gargaar oo bini'aadnimo ah walaa run ka jarna ana humanitarian service walaa run ka jarna adeegyadan ka jarna run ahaantii yaani wali kumid ah tusaale ahaan adeegyada caafimaad totally ma bagajiro run ahaantii ma ka jarta goob wal barasho oo hadda oo yaani un arag ahayna amna najeey ma jarta tuule yaani ka fadhiida baaxad nooc ay ka fadhiida oo hadan aan jarna yaani adeegyadii aasaasiga ahaa walaa un hadda ku hadlahayna wali buu ahaa adeegyadii aasaasiga ahaa waa adeegyadii aasaasiga ahaa oo basic needs life scheme ka jar deegaanka aan run ahaantii wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wali har iyo habeen intee intaan inii marka yaani muwaadiniintii reer koonfur galbeed insha Allah iyo helan caafimaad yaani free iyo helan caafimaad tayadis idin sareeyto iyo helan
deegaanka haween ee gobolka Baay waliba ku jare baahiyo dhiniga caafimaadka walbarashadii biyo waliba dadka deegaanka iyo codsadeena hirgeliyowga adeegyada bulshada